weli isla wararka doorashada Kenya ayaynu ku jirnaa iyo maxkamadda ugu sarreysa Kenya ayaa iyaduna soo saartay habraacyada loo marayo dacwadaha la xiriira wixii murano ah ee ka dhasha doorashooyinka dalkaasi. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaha v o da Intisaar Saalax Xuseen.
maxkamadda ugu sarreysa waddanka Kenya ee Supreme Court ayaa shaaca ka qaaday siyaabaha loo mari doono dhageysiga dacwadaha ka soo bixi kara loolanka madaxtinimo ee doorashada maalinta berita ah la filayo in guud ahaan ay ka qabsoonto dalka Kenya. maxkamaddu waxa ay sheegtay cid kastoo aanan ku qancin natiijada doorashada in markaasi ay haysato muddo 7 cisho ah oo ay maxkamadda ugu gudbin karto dacwadeeda. muddadan ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada sida ku qeexan qaybta labaad ee farqada 400-aad ee dastuurka dalka Kenya. madaxa waaxda garsoorka ee dalka Kenya Martha Koome ayaa waxa ay sheegtay in muddadan ay tahay mid gaan go'an islamarkaana aysan jirin wax kale oo wada xaajood ah. bayaanka maxkamadda waxaa ku cad in qofka cabanaya uu haysto muddo 24 saacadood ah oo uu qofka cabashadaasi ka jawaabaya kula wadaagi karo warqadaha kiiska. sidoo kale dhinaca jawaabta looga fadhiyo ayay maxkamaddu sheegtay inay haysan doonaan 4 maalmood ah uu uga falcelinayo dacwadda laga soo gudbiyey. maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya Supreme Court ayaa iyana laga doonayaa inay 14 cisho gudahood ay kusoo saarto go'aanka kiisaska loo gudbiyo. sanadii 2017 ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ee Supreme Court ay noqotay midii ugu horreysay ee qaaradda Afrika ee laasho natiijada doorashada madaxtinimo. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.